no duuɓi e duuɓi yimɓe jeeyaɓe leyɗe kedanɗe sahara ley no jooɗino no golla no belti ɓee no ndema ɓee to no dura nder cekantaraaje gootel
wattoɗi asinde zamani
nden walaano jamani gattol birgi nder gese nde ni a yi'i ndemoo heɓi gawri fuu ladde heɓi non noon duroɗo
alman sajina
to waato wallahi non nguno goono
nden nokkuuje ngooduno laatiiɗe daɗa tawa nder mum a yottataako e gese huɗo no woodi nokku fuu gannde dabba heɓi ñamdu natta ley janande nden remooɓe e ko'e mum tefata neɗɗo watta dabbaaji muɗum ngam ɓe keɓa birginaneede
ima duutaaki
amma duuɓi cakitiiɗi ɗi enden leydi Burkina Faso Mali e Niger wonƴi tagol baakaaje bonni ladde e jaaye mumen ɗum waddani ɗum himɓe ɓe saɗoro maaji
nokkuuje ɗe mbaati nimɓe ngalaa baawɗe ko ummintaɗe joomum deki ɗum ƴoogoyi ndiyam to feto ñalowmaare mum kay a toƴata nonnoon nde laasara o soƴƴitake feto du a walaa hiraande ɗum saabi ko tilay durooɓe njuura tefude ndiyam kamɓe remooɓe
wuro ngon mawni to woduno ndiyam fof walaa ndiyam hannde jon kay gese ɗe dabbaaji ɗi fof ngadi ɓillondiri nokkure worre ɗi ngoduno weendu no wiyee feto muñƴo kañum feto hayre ndiyam no jooɗo e majji no ɓooya sanne amma hannde nde enɗan ɗe keɓataa du ndiyam aan kay ni
saɗaalɗenenokkuuje ɗe dabbaaji ndurta nder mum ɗen mboni gooduɗe to durtee ɗen ɗo ngartiraama gese kanƴum woni no wadda woldeeji hakkunde durooɓe e remooɓe
ngam hisinde yimɓe ɓe enɗen ko wadda lurral caka maɓɓe remooɓe e durooɓe no kaani jooɗaade kalda caka mumen pamra hano no Boubacara Alaji Oumaru jeyaɗo e fedde daraniide durooɓe e remooɓe gon haaliri ɗum
miɗen keen ndaarude ko attatawe no min mbaawi moƴƴinde ngam tinndinooje ɗen kan woni sembe majjum ndeni nimɓe keɓii faamande ɗum saɗorma on no o ɓuytira ngam laabi kooƴaama to moen noon fuu heɓu saɗorma
ngam surude ko waɗdo lurral caka yimɓe ɓe enden e ngam heɓude mosola ndeni lural ngal enden heɓake caka maɓɓe waddi ko gomnati leydi Niger joɗɗini dewtere hawjaade fii deme e durgol dewtere nde enden nawtore
sidio manangu ayaru leydi.